anawazimu
zwap.com.
Chibi 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 Rastaman
Masela Masela Etitwe Masela 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 Masela
Naitwe Benui
Masela Masela Etitwe Masela 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 Masela
Chibi.
Anataka ushikaji tusishikane. Simu zake, texti zake, usiku wa manane. Akitendwa ananipigia tukakutane. Zamu yangu anaweka mipaka tusijuane. Hey,
msume mkonye msitu
au kama ukali wa mbwa mwitu. Nishamchoka kila siku akiwa na raha msina ishu.
Akichalana ni bipu
na mtaka ananipa maumivu. Ukweli mina kosa jibu na cha ajabu wa utaki utulivu.
Masela Masela etitwe Masela 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 etitwe Masela 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 Masela.
Na ninavyojimaliza kama nasikiliza au napitiliza, ananiona kanaigiza. Uko alipo anamliza, kiukweli ana uhakika wakubaki na kusalimika. Katawaliwa kama Tanganyika.
Msume mkwenye msitu
au kama ukali wa mbwa mwitu. Nishamchoka kila siku akiwa na raha msina ishu.
Akichalana ni bipu
na mtaka ananipa maumivu. Ukweli mina kosa jibu na cha ajabu wa utaki utulivu.
Masela Masela
oh, oh.
Etitwe Masela
hey.
Masela Masela
oh.
Masela Masela
mm-hmm.
Masela Masela
oh, oh.
Etitwe Masela
hey.
Masela 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 Masela
Majibu.